dajimsafi.com.
Moni utopolo heshima yenu na wagea. Mmesajiri wazee ndo maana tunawamkia. Unaudhi wa mzee magoma umesababishwa na wizi. Kumbe kitenge cha mkewe wamekishonea jezi. Oya tumekuja rudisha utawala Msimbazi mabegani. Wajichanganya tukuja penje ndani. Situna mashine ya kuongea wasiungane kwa nini? Unakuwaje msemaji una midonda mdomoni? Wanangu ubaya, ubwela, ubaya, 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 Simba ubaya, ubwela, ubaya, Ngode uji ubaya, ubwela, ubaya, Ahmedi Ali ubaya, ubwela, ubaya, Jaya Dini ubaya, ubwela, ubaya, Wima Bodi ubaya, ubwela, ubaya.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.